Yeah.
Yeah, Baba.
My feeling make it.
Ajana ajapo nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalo la shuka digiri, waliniliza tibiti, na moyo wangu ushakupana. Na wewe ndo nahodha wa meli yangu, huitaji CV. Atukinge ya ilahi, tuwe salama, atuepushe na mabaya ya wengine. Maana najiona nachanganyikiwa, oh nikiwa ndama, nanona nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa. Jinsi tulivyopambana na hali yetu rohoni, kuna vijibe vya nafsi wale waro, oh waro, wanasubiri tuchane hata kesho. Sisi bado oh, sisi bado kuchana, sisi bado. Na mabaya ya wengine, maana najiona nachanganya.